sina ningali mjengea nyumba uu nyumba kwenda ngekubali pia sauti sina ningali mwimbia rumba uu rumba iye sindi mbali minaso na ulimo tena ni maji ya shingo nyuma nyuma kamgambo natamani ni mwambi ninaogopa michambo najipa moyo mawino nisute ya peno ninataka niwe naye
hata wanitezoma waseme amini roho kumwacha ndo siwezi nimeridhia yeye namba moja wengine watangoja kusema ndo siwezi ninaumia
pale napomona
wanelele wanelele wanelele
jamani moyo
wanelele wanelele
Taka niwe naye
hata wanitezoma